Ane ndudo dalkul kawral tobbe kewde kaltidal hakkunde bibbe leydi yuppitere gollobe syndicat huntangul hore golnobe ko mun en e ko nande mudu e bi fasum kulubali ministre kumni do golle singol ndudo talkuru fala mudun yo newa munya e sembin gol jam e dejere e yirwe leydi madi
lo talkuru noddirte pacte social singingo mudun yo hune kessere ko natto sabu hunjide torra yogaji ko matte honele golleji kale entreprise en nanan mudun bale societe civile e hore be leydi fu an han dokkundire jude yalla nutal ko singo mudun fana mudun ana hewte
hore jo patronat mali cultivide ndudo talkuru kawral yo jabu an yallo bo lamkobe e kanye gollobe yalla dejere na hewte dejere de fay hunde yata tagal mudun wana tagul hore gollirde wana yidiwere wana hebgul golle dur fu bangal jokolbe keddana Moussa Dek Bali kanko hore jo CNPM
en ce qui concerne les engagements
kulleji dammaji me holli gouvernement le singo nutal ko dum won hokkude entrepreneurs kalsi be gollira izini ngaji sabi sa ƴewi de gollidaaji dammaaji ana tampi hande nde leydi ndu naato saabe du yalla talki hore entreprise gollal mudun ana yaawine le gollidaade fe da mudun faatade kasin wiiti gom sare ko noddirte
code du travail
ko waratan no goyon syndicataaji ngoni ciññini be ndudo talkuru e do inde mabbe ciññini Yakuba Katile Horojo UNTM e wi makko ndudo talkuru teddinte no haniri ko noddi kala syndicataaji de
mais ciññini ndudo talkuru yalla kortal ana hebe ndu naato hune ku jokkata godi gollabe fu wonbe le gouvernement kay darbe horin mudun yalla kulleji kewdi an haba mudinale leddi hone misali entreprise ngaji isine ngaji en nanal mudun sinni on talkuru kawral an nato sabe hunjide torraji ko matte le bale syndicat en dun nato sabe du hunjide torraji ko matte hakkune jamaare yalla kebal an hunjina hore
yo goto fu teddina kongol mudun dum woni yela kanko hore jo transition o e hakkilo colonel Asmi Goita yo hewta gol dejere e yirewere kebe leddi ndi
sans soni kadal baka hakkunde ɓiɓɓe leydi ana tiiɗi terrorisme haɓe ittele leydi menne fottade timmude metti ko woni hakkunde jalliñi ɗin e dammuɗum sinigo nu talkuru ana naato saabe murtere golle ko heewi ko matade leydi ndu acce sabu sa ƴeewi watti fo duganiere murtere mum en golle ana wadda jiɗalaji kewɗi nde keɓan leydi ni so homo fo jaɓi batti haqqillaji hollitaɗi nde o batu mbiɗe tigui ɗum natton saabe wadde diyam e deƴere nde golleji fo watte
inscrit dans le plan d'action
sinigol nduɗo talkuru latto sababu ittude metti kewɗi ɓiɓɓe leydi ndi donholtiri professeur Ibrahim Boubacar Sow o juriste o ɓeydi wiide signigol nduɗo talkuru yo caggal jooɗo haalaji kewɗi
depuis
guiddel hitan 2019 o dabiri fiyama le batu ko noddirte dialogue national inclusive ɗum tewtamano nu talkuru signine ko natto saabe waddude diyan e deƴere hakkunde gouvernement kan e pelle yogaji fana muɗum noon yo tewde honen torrata honcirte mbiɗe tijji so ɗum waɗama en waɗan duuɓi ɗiɗi yaade duuɓi tati torra fo mattakene leydi
e ley talkuru ndu na woodi gueɗe capanɗe jeegom aadi tottaɗi e golleji temedere e nogo e joyi sartaɗi le duuɓi joyi